said education taught the boys. Never just fall in love with any girl. Maana mpenzi nikiwa na njaa nala chakula, nikiwa mgonjwa daktari kunisaidie. Naweza kufanya nini napokutaka mpenzi niambie. Nataka kujua kwangu wasichana wapo unapoka. Usibabaike kutoka hapa na kuhandisa. Rafiki yangu sitakuwa na mwingine. Sarobo chokro na nye nchine.
Uganda.